basement.
Wakuzurika mademu andotoni, nikona we na jisinko peponi. Can you be my wife quick and dani? I don't want no one else but you. When you smile, baby, kabisa wanimaliza. When you raha, wajua kunichombeza. When you smile, baby, kabisa wanimaliza. When you raha, wajua kunichombeza. Kwangu we dawa, dawa, oh, yani atamu na na wewe ni bado, bado nabaki na wewe, mahaba ni uwe nizikwe na wewe. We peke yako ndo nakonezaga, naniwezaga, milielea na nange mezama. Uu bibi, uu bibi, ah, umenifumba macho ya kasia zangu, mapenzi nukufa. Umenifumba macho yangu, mengine simoni. Ukanite kasia zangu, mapenzi nukufa. When you smile, baby, kabisa wanimaliza. When you raha, wajua kunichombeza. When you smile, baby, kabisa wanimaliza. When you raha, wajua kunichombeza. Kwangu we dawa, dawa, oh, yani atamu na hawa, hawa, oh, kwangu we dawa.